It's chasing colleagues that we do too.
Know that song. Shotazi, formula kakwa tanga sondashi. Beyonce e type yavana kashi. Kakwa tano tirendo tishimo. Shewa ide na mashinsha. Dela ntidarimo muinsusha. Nino mpada mapotandara ne kufunsa. Poni posha banchito ne kukununsha. Nkesule pose la sentiria. Kukala basela pefya bupu banshiria. Uleti ninsa mwabala pembe la nshira. Tindole la fye kensu kenshira.
Palo. Na nafika na pona na dula. Awe mwandi ne katumpa. Inebon katumpa.
Mbabu wangu kunjaja Doni shitapale fona kwa tae Banja bani kulo mutwe Tabaishi bafyati Danashtika mkatum Danashtika mkatum
Tabaishi bafyati
Danashtika mkatum
Type ya mazino show off. If when you go babe, you go no. Enemy on sechimu babe. Fuego ta coba por esa ama. Ama chiki hari sama. Tu lo le la fekashi.
Ela tu casa mune.
Ukaba ma, who do you think you are? Olo, who do you think I am? Kafumi apo maybe pakaba perhaps. Wine glass, noti ama cups. Ngana fika na pona na dula. Awe mwandi ne katumpa. Inebo katumpa.
Badi ambabu wangu kunjaja Doni shitapale fona kwa tae Banja bani kulo mutwe Tabaishi bafya tinga nashtika mkatumpa Kanashtika mkatumpa
Focus beat.